www.kwachadivine.com.
Weapons of Peace Records.
Mama, ndikufuna mapweza ndima manga nkumva ululu ine ngati ndikulota abale chonde ndidzutsani zikukhala ngati bota kuti sochata muluza wasiyana nafe wayamba wage ulendo adali soja wa mpawi amalawi angati yankulindo pomwe zinto zapotoka angayese tazi wongoke adali mlangizi komanso waponzitsa pambiri luso loyimba soja sadali watikonda Sonze maso sikukata Ife taluza mbili Tegule pela kumbetzeto Mulungu yeka Ndiye mwe alende mayanko Soja jita kukumbuga Chilo zako waisi nita iwala Hinde mbili yako ya wino Ikazi kike mti mamatu Ndani adali mlangizi Komanso wapunzi taambi Loyimba soja sadali watikonda
wapo
mtengo mama dalira soja lelo kulibe
wapo
mtengo mama dalira soja lelo wapita
rest in peace Soja, Lucius Banda.
Download on www.kwachadivine.com.